It's your boy Jay Hux. Yeah, it's on the well. Yo, we'd like to dedicate this one to all the people that went through something major. You weren't sure if you were gonna make it to another day, but God gave you a chance.
Come on. I was down, now I'm on my way up, and I ain't gonna stop all the way to the top. And I'ma let the bottle pop, celebrate my life. Put your bottles up if you know what I'm talking about. Put your bottles up. Put your bottles up.
Nishavuka mika mpaka, nishakuwa mika mkaka, naweza kunanika mdada, na leo nalika mnada wa kila kimini na kiminimize, penye utamna pa mayonize, kila kitu na kilegalize, kama mjanja basi rikonize, tamani kukata, bidi ni kupata, biti ni kipata kwa bidi mina nata, nataka magundi, na niko na fundi, nijoni maundi, Asiri, muhuri kwenye hundi.
For a minute I was down, now I'm on my way up, and I ain't gon' stop all the way to the top. And I'ma let the bottle pop, celebrate my life. Put your bottles up if you know what I'm talking about. Put your bottles up. Put your bottles up.
Naongea acha nipange maneno, napanga vina miache kupanga nijenge bangalo. Paka kazi rangi vijana wengine wanapaka cho. Hiyo figa ni mali, doma na mchizi, sichezi mbali. Tazama matinga yametinga lingali, aina mushkeli. Well hakuna kushikia na simu, tunashika na biuno. DJ ushirusha stimu, leta mikuno. White House chelewesha mbinyo. Wale tusishikane mashati, fata masharti. Kombeo mbio leo chari goriati. Tishike mbili atia moja moja kama soka. Watoto wate bazoka. Kanga walileta. Walileta so.
For a minute I was down, now I'm on my way up, and I ain't gon' stop all the way to the top. And I'ma let the bottle pop, celebrate my life. Put your bottles up if you know what I'm talking about. Put your bottles up. Put your bottles up.
Joni ndani VIP ndish na watoto wa bitch na kula mema ya nchi ha. Kazi napoleta mchele, bastarajia wapepeta jitele. Ipele mpele, kausheni na buta sele. Itawana tusele na sele. Hini pari zile wengi uziona kwa tele. Vision yangu ikompele. Hini pari ya Januari mpaka Januari. Kwa kikisha my cash flow ni kama manuari kwa bahari. Nikisanga na nusu mystery king vile minapanga na husu. Siwafungi kwa nafasi wala kwa pasi zenu. Nasikia harufu hizo kwa pani zenu. Tuwapatie koloni, hini pari ya mkoloni mweusi. Ita wa koloni wanifute vumbi kwa ndula. Mangandula ustarabu kwa mula. Kama hela ndio power sindo power mabula. Saula mami stay cool na mi. Kama ulijenga na mi karibu kula na mene.
I was down, now I'm on my way up, and I ain't gon' stop all the way to the top. And I'ma let the bottle pop, celebrate my life. Put your bottles up if you know what I'm talking about. Put your bottles up.
Bottles up.
Put your bottles up.